Atishan. Ha, they call me Siska. Pop up the hotel, you were tea. He pull up family in the grill. Jenny, my taco, Jenny.
Jenny,
Jenny, my taco, Jenny.
Jenny,
when do I get up all of you?
Jenny,
Jenny, my taco, Jenny.
Jenny,
Jenny, my taco, Jenny.
Jenny,
when do I get up all of you?
Jenny,
ha, Jenny, my taco,
Jenny.
Jenny, my taco,
Jenny.
Ha, Jenny, my taco,
Jenny.
Jenny, my taco,
Jenny.
Iwe tieni matako
Zeni
When do I come pala biaka
Zeni
Lelo nje chita konfesi Ni tieni ambavi kete mesi Adikuwa tenu mange chulu Nyuko nokolo chaliba monokulu Jeni lulese wanje kereda Nadikene pati wankongereda Mbaka yonse mukati wapombulula Yonse fya maka wali sungulula Panombule mbuna nebo ni nchula Shila lobu shikundala ni mfula Jeni nanko mshobulwele ni alwala Shaishiba na gunu nariba fiwa lala Jeni matako jeni
Jeni
Jeni matako jeni
Jeni
Wendwa likapa la vyata
Jeni
Jeni matako jeni
Jeni
Jeni matako jeni
Jeni
When do I get up all of you?
Jenny,
ha, Jenny Matako.
Jenny,
tia Jenny Matako.
Jenny,
ha, Jenny Matako.
Jenny,
Jenny Matako.
Jenny,
iwe Jenny Matako.
Jenny,
When do I get up all of you?
Jenny,
na yonda moneni tanta, mbolo miafia iba ni pala vyata. Kutuwa ile tinja vetapu tapu. Jenny numa yako ni puku puku. Pano mule mbona nari kontoka Nempia pano nebo nari ponzoka Tetimbu kinge nangu motoka Ingantua la kuhospito ninaka Jeni monanga wali nzevele Atinu meyo ya buluele Noma wali wonfyo mulele Nonjeva kugesta useko tualele Jeni matako jeni
Jeni
Jeni matako jeni
Jeni
Wendwa likapa la vyata
Jeni
Jeni matako jeni
Jeni
Jeni matako jeni
Jeni
When do I get up all of you?
Jeni
Ha Jeni matako
Jeni
Tia Jeni matako
Jeni
Ha Jeni matako
Jeni
Jeni matako
Jeni
Iwe Jeni matako
Jeni
When do I get up all of you?
Jeni
Jeni matako jeni
Jeni
Jeni matako jeni
Jeni
When do I get up all of you?
Jeni
Jeni matako jeni
Jeni
Jeni matako jeni
Jeni
When do I get up all of you?
Jeni
Ha Jeni matako
Jeni
Tia Jeni matako
Jeni
Ha Jeni matako
Jeni
Jeni matako
Jeni
Iwe Jeni matako
Jeni
When do I get up all of you?
Jeni
Ha Atishan Ha Ninewa Siska Opa Biote Fiweti Ibole Family ni Fuego Ha Nami mwona Vandola Nami mwona Wakitwe Ye Chingola Atishani Mufulila Chambisi Kalulusha Atishani Walusaka Fo Jilila Wombwe Nami mwona Valuansha
Girls Music.